dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mbanje kubasuhuza mwe mwese aho muri mukurikira ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika kuri mikro ni Etienne Karekezi hano I Washington iki cyumweru dutangira kuri uyu wa mbere President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama azakira hano I Washington abayobozi b'ibihugu bya Afrika n'aba president ndetse n'abayobozi ba za guverinoma uretse abanyapolitiki President Obama yatumiye kandi abanyemari abayobozi mu by'ubukungu n'abandi bayobozi mu nzego zinyuranye zireba iterambere ku mugabane wa Afrika abo bose muri iki cyumweru bazaba ari hano I Washington cyane cyane no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baganira n'abanyemari ndetse n'abanyepolitiki b'abanyamerika intego ni iyihe no guteza imbere ubufatanye mu buhahirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika nagira ngo muri uyu mwanya mbanze nsabe impuguke twatumiye kubanza kutwibwira
nitwa Egide Karuranga n'abandi umunyarwanda wigisha hano muri Université Laval muri Canada nawo ndi n'umucuruzi agwa yarandebaga nk'umucuruzi ari kubona abahe mwarimu wa Université
ahubwo ni mahire Professeur Egide Karuranga mbanje kubasuhuza
murakomeye
hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe
Jean-Marie Jeanne Higiro nk'abandi umwarimu bituma naho muri kaminuza yitwa Western New England University
ndabasuhuje Professeur Jean-Marie Vianney Higiro muraho namwe
muraho neza Karekezi
turaho natwe turi kumwe kandi mu Bwongereza
Frank Mwine nk'abankurikirana no gukora ubushakashatsi mu mategeko mpuzamahanga na politike hano muri University ya Londres yitwa Hertfordshire
Bwana Frank Mwine ndabasuhuje cyane Frank Mwine ni impuguke mu bibazo bya mategeko na politiki mpuzabahanga reka noneho tuganire gato ndabahiraho Professeur Karuranga iyi nama ihuza President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bayobozi b'ibihugu bya Afrika ni inama yavuzwe kuva hambere mwe mwumva ko Obama azakira ba president ba Afrika Professeur Karuranga mwabyakiye mute nk'impuguke mu by'ubukungu ariko kandi nko kwabivuze nk'umucuruzi
nk'umucuruzi dutangire kubyo nawazemo agwa yaje Afrika ifite ibintu byinshi itegereje kuri Amerika na Amerika ifite ibintu byinshi itegereje ubwo ronekereza ko nyuma y'imyaka maze imyaka irenga 12-14 gutyo guhura kugira ngo barebe amavu n'amavuko ya agwa agwa ni umushinga byatangira umushinga w'itegeko utuma abantu bakora business muri Afrika bashobora kugera ku isoko ry'Abanyamerika bitabagoye baboroheje hagati y'ibihugu mpuzamahanga hariho amasezerano yemerera abantu bari muri World Trade Organization ibihugu kugirana n'ibindi bikennye cyane bikennye kugira icyo twakita imfashanyo ituma bagera ku masoko birengagije andi mategeko rusange agenga ubucuruzi ni ukuvuga ngo niba amategeko rusange agenga ubucuruzi yashyiragaho amahoro n'imisoro ku bicuruzwa biturutse muri Afurika kubera ko Afurika ifite ibibazo twa tugiye kuyifasha reka rero tuyigabanyirize kurushaho nenda nk'ibyishyuraga 17% kugira ngo byinjire mu gihugu tubivaneho uwo musoro ariko rero ubu niyo mavu n'amavuko ya Agowa ku gihe cya Clinton ubu hashize kuva Clinton avuyeho hajeho na Bush bigenda byiyongera Obama rero akaba amasezerano yarangiraga uyu mwaka bagiye kuyasubiramo ariko mbere kuyasubiramo ntekereza ko ari byiza ko yakumva abanyafurika kuri abatumiye kuko hagataho ngaho abo yagigira buri mwaka inama zisuzuma aho bageze iyo urebye muri rusange abantu bose bari barebwaga na Agowa abantu bose bemeza ko bitagenze neza dutangire nko ku ma NGOs zo rwose n'izina yikunda na gato
inama magambo yanone n'ubwo twumve
icyangabiri icyakabiri mu bihugu nawo ntago ari byose byahungukiye. Icyagatatu ibicuruzwa byose byo Agoya yarebaga siko byose byinjiye ku isoko ry'Abanyamerika. Ubwo rero urumva bamatumiye abantu kuganira igihe kigeze, kuko mbere yo kongera kubisubiramo cyangwa kubyongera ni ngombwa kubareba ibyapfuye.
Ndumva mubisobanuye ku buryo bwumvikana. Professor Jean-Marie Vianney Higiromwe, mwumva ko President Obama atumiye abayobozi ba Afrika kuza hano Washington kuganira nawe, imbona nkubone mwabyumvise mute?
Ndumva urabizi ko ari igitekerezo yagize mu gihe yasuraga Afrika. Mwumva rero kubirabura batuye ino, kuba Obama yaributse umugabane ise yakomokamo na birabura bino bakomokamo, urumva ko ari igikorwa gishimishije. Ku buryo ari nka kera umuntu yakwibwira ko biriya byerekana wenda kugerageza gusubiza Abanyafurika mu bintu by'ubuhake, ariko ntabwo ariko bimeze, kuko Abanyafurika bazazino bazaza baje kureba inyungu zabo, n'Abanyamerika bazaba bareba inyungu zabo. Kandi urumva ko ikiza cyabyo ni uko Amerika itigeze igira igihugu ihaka hariya muri Afurika.
Muti ni inyungu ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa Afurika n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabashimiye. Bwana Frank Mwine, nk'impuguke mu bya politiki n'amategeko kandi ibibazo tubivugaho kenshi Frank mu biganiro tugirana, wowe iyi nkuru y'uko President Obama agiye kwakira ba Perezida ba Afurika ndetse n'abanyemari, uyakira ute?
Urakoze tiene. Genda yona mu rwego rugari inama Obama hama atumije muri Amerika ntaho itandukaniye n'inama abanyaburayi bakoresheje uyu mwaka mu kwezi kwa kane, ngira ngo yabereye Bruxelles. Hari inama yabereye mu Japani mu bihumbi mu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu. Hari inama yabereye mu Bushinwa mu kwezi kwa mu mwaka w'ibihumbi na gatandatu. Urabona hari ikintu ibihugu by'ibihangange byo mu bucuruzi bishaka ukuntu byakwinjira Afurika mu kuyishakamo ubucuruzi, mu kuyishakamo influence ya politike. Ubona Obama rewe nubwo mbagenzanye amaze kubivuga ko byatangiriye kuri Perezida Clinton ashyiraho Agoa, ariko hari n'icyakintu cyo kuvuga ngo natwe ntidutangwe ntiducikwe na n'ibindi bihugu by'ibihangange mu rwego rw'ubucuruzi, kuko Afurika iracyafite ibintu byinshi cyane by'ubucuruzi, ifite ibintu umutungo kamere wawo, aba ibihugu byose bihanganye bikeneye mu nganda zabyo. Urumva rero Obama ikintu ari mu gushaka ni ukuntu nawe atacikwa muri ibi. Cyo nashatse no kuvuga ngo ni nka cyangwa ngo partition of Africa, aho bihugu byashakaga ibihangange cyane cyane abanyaburayi ukuntu byinjira muri Afurika kugira ngo bigende bishaka imitungo muri Afurika mbere ya independence.
Iyo ni ingingo ikomeye muzamuye bwana Frank Mwine. Professor Karuranga Mukanya yaragize ati nubwo Agoa yagiyeho hari byinshi itagezeho. Professor Karuranga, iyo mubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ihagaze ubu kubireba umubano wa Afurika mukareba ndetse nuko uburayi bumeze muri Afurika ndetse n'ibihugu bya Aziya, tuvuge turavuga Ubushinwa, turavuga Ubuhindi, turavuga ndetse na Brazil, mubona Amerika isa nkaho iri inyuma kubireba gukorana na Afurika mu buhahirane?
Amerika iri inyuma cyane, kuko
cyane
cyane kuko uturutse n'inyuma n'igihe bashiragaho Agoa, ibintu ngo byapfiriye mu ntangiriro. Igihe bashiragaho Agoa, Japan uziko nayo nta bukoroni nigeze igira muri Afurika. So ushobora kuvuga uti kugira ubukoroni muri Afurika, reka tureke abanyaburayi ikwabo kuko bafite ukuntu bari bazanye na Afurika bahahirana. Ariko irebye ibihugu ubucuruzi twakoraga na Japan, ukareba n'ubucuruzi twakoraga na Amerika, kandi icyo gihe Amerika na Japan ubumenyi bari bafite kuri Afurika bwari bumwe, wasanga abanyamerika bari inyuma mu mitekerezo. Imitekerezo ntigeze ihinduka. No gushyiraho ngo ubwabyo baje bafite ingengabitekerezo y'imfashanyo imwe, kuvuga ngo reka tubahe ikintu gituma bagera kuri market yacu, ariko ntabwo muri mu gutekereza bigize batekereza bateka dukora ikintu kizamura business ya abantu z'abacuruzi bacu, ubucuruzi bwacu n'ubucuruzi bwa Afurika buzamukire kimwe. Nkuko Japan iyo yazaga ubucuruzi wacu ikanagura n'ibintu wacu, ibyo byabaga ari win-win. Ibi ngibi byari bikiri muri ya mindset yo gutekereza ingengabitekerezo y'imfashanyo. Ingengabitekerezo y'imfashanyo rero irarushya kubera yuko uza uri leta ugashyiraho polisi n'amategeko ukibwira ko ibindi byose byatunganye nicyo kintu cyambere kishe Agoa. Icyakabiri kishe Agoa nuko iyo uje gufasha umuntu ureba value chain uko kuva cyushaka kumufasha uko agikora uko agitunganye uko azacyohereza ku masoko none wa ushaka kumufasha koko byakweri kweri ukamufasha kugitunganya ukamufasha ibintu supporting services tuma akora ibyo bintu ukamufasha iyo ni intuza ya kabiri yatumye bipfa byanapfuye ku buryo twohereza Afrika yohereza petrol gusa n'imyenda ibindi biriya byinuzo by'ibiryo by'iki ntushobora kujohereza kuko bafite aho ngaho muri Amerika wanyu mufite ibintu bitwa FDA biriya bya Food and Drug Administration
kiriya kigo gishinzwe kureba ibiribwa byinjira niba byujuje ibyangombwa cyangwa niba bitanduye
utagiye gufasha abanyafurika ro gutunganya ibintu ukurikije certification na standards ziwawe ntacyo ubafashije bavuga ngo bihamara ibyo yabindi bya good wishes gusa so kutabasha gukora investment kuri value chain yose ngo uvuge uti ntuza small and medium enterprise akagiye gufasha yagugesera izabasha gutunganya kino kintu nyigushe muri America ntacyo ubukora cyagatatu nuko iyo ubashije iyo utabashije gushyira muri nenye kugita ngo mukino muri iyo ntuza framework yawe iyo utabashije gushyiramo companies z'ibihugu byombi ngo zizo ziba arizo ziyobora ibintu kandi ubundi companies zirigenga umunyamerika guri kina anashaka aguri kina none kizaba gitunganije neza iyo utamushyizemo ngabe partner w'icyo kintu n'umunyarwanda ucuruza nayo ngo bamenyane ntacyo ukora kuko institutions zishobora gukora ibintu byiza amategeko meza leta igashyiraho amabwiriza meza ariko nyuma uzabikoresha ni wa wundi ni wa mucuruzi ni wa muguzi ni wa wundi bazamenyana aho ngabo muri Agoa ntago babikoze urumva rero iyo subiye inyuma n'ibyo byose byatumye Agoa ipfa kuba bataziranye na Afrika si ntabwo ari impamvu kuko na Japan ntitwari tuziranye
ingingo zikomeye cyane no kuziringa ntabwo nziri bazoroshye Professor Higiro murebye uko Obama ashobora kuba atekereza ku buryo yifuza kuba yafasha Afrika mu gutera imbere mubona izi nama zizatangira kuri uyu wa mbere harimo iz'abanyemari zaba kwa kabiri no kuwa gatatu ni inama nyinshi cyane mubona hari ubutumwa bwihariye Perezida Obama yaba afitiye abanyafurika ku buryo budasanzwe
nk'uko byavuzwe ubutumwa ndumva ari ubwerekeye ubucuruzi kuko abanyafurika bazaza ino ndumva ari cyo bo bazaza bareba ubundi butumwa bavuga ko ngo bwakongerwaho ndumva butakwakirwa neza n'abanyafurika kubera ko burebana n'ibibazo bya demokarasi birebana n'ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu birebana n'ibibazo bwo kwemerera abahuje ibitsina kubana ni ibibazo birebana n'ibyerekeye corruption byo kunyereza imitungo ibibazo nk'ibyo ngibyo ibyo rero ku Banyafurika ndumva bagomba kuba babibona nk'aho ari kwivanga mu bibazo bitareba Amerika mwumva rero ubutumwa bwazahita neza n'uburebana n'ubucuruzi
icyo ni ikibazo ni nacyo numva Professor Karuranga yagarutseho ku bijyanye na Agoa kubera ko Amerika mu ngamba zayo izigena ireba politiki z'ibihugu ziteye ireba nibyo twavugaga ireba demokarasi ireba uburenganzira bwa muntu ruswa n'akarengane muribuka ariko President Obama ajya muri Afrika bwa mbere akara muri Ghana tariki 11 y'ukwezi kwa karindwi muri 2009 yagize ati Afrika ntikeneye abayobozi b'ibihangange ahubwo ikeneye inzego zikomeye inzego zihagaze neza kugira ngo Afrika itere imbere Frank mwine iyi ngingo musanga Obama azayigarukaho
cyane cyane tiene ngira ngo no mu nama yagiranye n'urubyiruko rwe muri Afrika ibyo bintu yabivuze yanavuze ati je birantangaza kuvuga ko Afrika bavuga ko bakeneye imfashanyo ariko nibyo bafite ubwabo ntabwo babibyagije umusaruro ati imyaka 50 independence ntacyo imariye Afrika yatanze urugero rwabo muri Kenya aravuga ati muri Kenya muri 60 ubukungu bwa Kenya bwanganaga cyangwa bunasumba igihugu cya South Korea Korea y'Amajyepfo atari ku bungu Korea y'Amajyepfo higeze ntaho bihuriye na gato na Kenya ati se habaye iki yagenze gute ku kibungubu ibihugu bya Afrika nyuma y'imyaka 50 bakivuga ngo ubukorone ngo icyo kibazo ugasanga bakoreza bacu baravuga bati badutwaye ibintu bakoze iki ariko se nyuma y'ibo myaka 50 ishize hari icyo mushoboye gukoresha umutungo wanyu mufite cyangwa iyo mitungo irakiza mwebwe abayobozi ubwanyu iyo mitungo igire ku baturage urumva rero ibyo binagomba kubivuga ngira ngo nabyo Professor Kabanga yavugaga ati agowa n'ubyukuri cyangwa n'ubundi bucuruzi nuko Amerika ikora ntishobora gucuruza n'abantu bagifite ibibazo by'umutekano mukeya ibibazo bya corruption ariyo Professor Higiro yavugaga ibibazo bya droit de l'homme irengo y'ubukirema muntu abo bantu ntashobora gukora ubucuruzi n'ibyo bihugu.
Aha, uzamuye ingingo niyo tugarukaho none Professor Karuranga mwe mubona ibijyanye n'uburyo abayobozi ba Afrika bayobora abaturage babo ndavuga mu bijyanye na politiki demokrasi kwikubira ubutegetsi harimo bazi byo gukandamiza abaturage musanga iki kibazo kitazatuma President Obama ahubwo asa nkaho agiye guhangana n'abayobozi ba Afrika bigatuma ndetse nabira twavuga bya ago wabisa nkaho bicumbagira igihe cyose
President Obama agiye guhangana na Afrika kuri ibyo bintu ngo by'uburenganzira bw'ikirema muntu by'iki bya yabara amakosa ubirebye kuri nuzo ya business kuri kuko nibwo natangira kumvuga niba ari ibintu byo kuza gufasha Afrika ibyo nta nubwo twakirwa dutekereza ngo sagoa ngo business meze gute ni bafasha kuba byumva ariko niba ari kuvuga uti ngiye gushyira ikintu gituma umunyamerika azamura umutungo we n'umunyafurika akazamura umutungo bombi bakunguka icyo gihe ushyira imbere business ibindi bikakurikira icyo ni kimwe icya kabiri hari ibintu bibiri abantu bibagirwa icya mbere bibagirwa nuko ibyo bintu bya demokarasi nta gipimo kiriho ushobora kuvuga ngo kuri tariki niyi igihugu kigomba kuba kigeze ahangaha habaho gutera imbere ugatera imbere mu bukungu ukaryama ukajya mu ishuri ibyo bintu bya human rights ni ibintu bigenda bizamuka ushatse no kubisobanura ku buryo bworoshye wanavuga uti ariko ubundi Amerika yavuye hehe twebwe aho tugeze ubu ngubu muri Afrika wasanga turi aho Amerika yari iri mu 1990 sibyo ariko icyo gihe icyo ibyo ngibyo wabyumvise ukabishyiramo wavuga uti noneho bari abantu nabo reka bazamuke reka batere imbere reka tubafashe kuzamuka ariko uburyo bwo kubafasha si ukubaniga ntabwo ngiye nakuniga ngo ntacyo nzacuruza iwawe ngo kubera yuko ngo amatora simbizi udafite amashyaka 30 cyangwa 40 ntabwo nzakuniga ariko nzabaza ntekereza yuko kwiga kujya mu ishuri kwivuza bijyana n'ikiri mu mufuka wawe ibindi iyo umaze kwiga ukamenya ubuntu na demokarasi nayo iraza ntabwo rero uzashyira demokarasi imbere y'ubukene ngo uvuge ngo demokarasi zarwanya ubukene oya ubukungu nibwo burwanya ubukene bukazana demokarasi icyo gihe iyo umaze kubyumva rero uravuga uti noneho rero abantu bacuruzi wanjye muri Amerika nabo kandi bakeneye kuzamuka kuko iyo urebye umunyamerika uko imyaka igenda yigira imbere bagenda bamusatira baramusatira abantu bo muri Brazil abashinwa bari kubasatira abaki barabasatira umunyamerika akeneye gukira umunyamerika afite imyenda iteye ubwoba ni ukuvuga ngo ubukungu bwa Amerika bushingiye ku bintu biri bijegajega no bakeneye gukira nabo bakeneye gukira kurusha bakeneye kuza muri Afrika bagacuruza bakeneye kwinjira muri ya concept twita bottom of the pyramid aho abantu bo muri Afrika noneho tutakiri muri 1960 aho tugeze ubu ngubu dushobora kwishyura amazi dushobora kwishyura amashanyarazi dushobora kwishyura amashuri dushobora kwishyura iyo market iri kuri bottom of the pyramid ni miliyari z'abantu abashinwa barabyumvise japanese barabyumvise abatarabyumva n'abanyamerika
n'abanyamerika ni ingingo ikomeye mu ukanda ku mutsi rwose ukomeye cyane cyangwa se uryanye Professor Higiro urebye indangagaciro za leta z'umwe za Amerika cyane icyo twakwita amahame remezo Amerika igenderaho Professor Karuranga agira ati Amerika icuruje nta kindi yitayeho gusa ireba inyungu zayo nta kibazo murebye kuri Amerika ibyo byagurishwa hano kuburyo bworoshye
urebye ari ibintu twakwita noza values
indangagaciro niko nshatse kuzita
indangagaciro muri rero muri indangagaciro y'abanyamerika ubundi nibo bagombye gutanga urugero ku bibazo bireba na ku mahame arebana n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku mahame arebana nuko buri muntu wese yagombye kugira icyarya buri muntu wese yagombye kubaho neza izo rero n'uzimya by'agaciro bitariho urabona ko n'umutekano utabaho ubukungu buriho urabona hara iyo umuntu amaze kugira ibyo ageraho aravuga ati ngombye nanjye kugira ijambo cyangwa se ubwo bukungu niba buramutse bwigije abantu bamwe barahaguruka bakavuga bati ibyo bintu nibyo koko ntabwo inuza bati ibyo bintu byo kutwigiza ntabwo tubyemera akaba ariyo mpamvu ubona ko muri Afurika hari ibibazo by'umutekano nibyo byagezweho ndetse kubera ko abo bigijweyo batumva batashobora kubyemera ukabona n'ibyagezweho barabishenye ubwo wahera mu bikorwa byakozwe nka uriya Kadafi yari yakoze ibikorwa byinshi iwe ndetse no muri Afurika ariko urabona ukuntu byaje kumugendekera urabona abantu bitwa ko ari intagondwa z'abayisilamu nubwo bitwa ko ari intagondwa ariko burya hari impamvu ituma bahaguruka bakavuga bati ibintu uko bimeze ntabwo tubyemera mwumva rero nuza nubwo Amerika ikurikiranye ubucuruzi nibyo bindi byerekeye values cyangwa indangagaciro nabyo hari abavuga bati ibyo bintu nabyo tugomba kubireba
ni ikibazo birumvikana hazaba ibiganiro hazaba impaka harazaba kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe Frank mwene mwe murebye Afrika muba muri Afrika kenshi murebye Afrika uko iteye uko abantu bahagaze mukareba uko ubutegetsi ahana ubona buguye hasi ukabona hano havutse intambara ejo havutse indi bibazo nibyubatswe bigasenywa mu isogonda rimwe musanga icyo ari president Obama cyangwa se n'abayobozi ba Afrika icyo bareba hanga cyane turebye ko Afrika ya ibyo yubatse ibyo yagezeho bitahinduka umuyonga ngo gitangire bundi bucya ko mwabivuze icyo umuntu yakwitega cyaganirwa ku buryo burambuye n'iki ari AGOA igahabwa gaciro kayo nko kuzuye
Etienne mumaze kubivuga indangagaciro z'abanyamerika burya Amerika uko iteye ntabwo iteye nk'ibihugu wenda bindi uvuga ngo perezida afite ububasha gufata ngo yewe abanemeye ubucuruzi dukore na kanaka igihugu kanaka Amerika uko iteye perezida ubasha afite ngira ngo muri iyi minsi muvuga abanyarepubulike bashaka no kumurega ngo hari ama yarenze ku mategeko bamujya ashaka kumujyana mu rukiko urumva rero Amerika mu gihe izacuruza n'abantu bindi bihugu bidafite uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo abaturage bayo izindi nzego zishinzwe kugenzura uko perezida akora bizabyemera aho rero hazagira ikibazo urumva rero Amerika ntishobora icyo kibazo cy'uko idateye n'ibindi bihugu ariko tugenda icyo bavuga ngo gucuruza n'ibindi bihugu ndetse bya Afurika bikavamo bikazana intambara ibyo bamaze gukora bakabisenya nicyo kibazo ngira ngo abanyamerika mu mahame yabo bareba bati ese iterambere rirambye rishingiye kuki abamwe ngira ngo bamwe icyo batanasobanukirwa neza nuko mu gihe hatabaye uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa iyo hatabaye demokarasi ibyo bintu maze kubaka n'ubwo bukungu murabusenyeza nk'urugero rufatika ejo bundi muri Sudani y'Amajyepfo babonye uburenganzira babonye independence umwaka ushize ariko ntibigutangaza ko ubungubu bari mu kurwana Afurika intambara zose ntabwo zishingiye ku bukungu zishingiye kubera ko ubuyobozi ari bubi urumva rero mu gihe ubwo buyobozi bumaze ari bubi buri gihe bazajya barwana buri gihe bazajya bafa ibintu byabo babisenye bongere bubake mu bushake urumva rero ngira ngo amanywa ikintu atanasobanukirwa neza ni uko hari ukuntu udatandukanya imiyoborere myiza n'ubukungu icyo kintu niho ahantu bamwe mu bindi bihugu cyangwa bavuga bati demokarasi idahari ubukungu bushobora gutera imbere bugatanga n'urugero nk'ubushinwa ariko ubushinwa uko buteye siko sisiteme zacu za Afurika ziteye dushobora gushaka kubona umuyobozi wo mu Bushinwa yikwiriye umutungo atwara ibintu by'abaturage ngo akomeze abeho wenda n'uwo hasi usanga bamukurikiranye urumva rero uko ibihugu bya Afurika biteye usanga bikiza umutungo ukiza abayobozi kurusha abaturage
duse nk'abanzura mbahe ndabaha imyanya itandukanye Professor Karuranga muze muri umunyemari muvuye muri Afurika muje muri president w'igihugu cya Afurika kandi muri impuguke mu by'ubukungu icyo mwabwira president Obama niba mugiye guhura muri cyumweru mugiye muri uwo mwanya muri make cyane rwose icyo mwabwira Obama icyo mwamusaba ni iki
Washaka kongoresha kudeta kandi Obama atazikunda. Oya, rega yenekereza yuko bino bintu bya Goa n'ibindi turimo tugomba kubasha gutandukanya ubucuruzi na politiki.
Yego.
Nubwo kimwe gishyira ku kindi. Icyo ni cyambere. Cyakabiri, niba duhamye muri framework ya Goa uko yatangiye, icyo namwifurije nuko bose hari abantu benshi ari stakeholders benshi muri kino kintu. Hari abacuruzi, hari leta zombi, hari n'abacuruzi mu bihugu byombi. Nuko bahindura Goa ku buryo ibikintu kitaye cyane ku bacuruzi kuko kita kuri politiki. Politiki zigakora ibyazo kuko mu bucuruzi mpuzamahanga institutions zigushobora gukora amategeko meza cyane rwose. Ariko nkuko nabivuze ngitangira, iyo companies zitabirimo ntago bikora. Yamari ibintu bibyima porogusa. Icyo gihe rero nuko ngo ku bacuruzi batutse muri Afrika gyewe niwe amabwo butegetse, icyo nazamura, icyo nakitidaho cyane ikabafasha abanyamerika kumenya Afrika kurushaho, igafasha abanyafurika kwinjira muri Amerika kurushaho. Ikindi kintu gikomeye, Amerika niba yifuza ko Afrika itera imbere koko, niba ariyo spirit iri behind, nuko bafasha abantu kuvana no buriya busoko buto buto iwacu bufite uko buca intege ntacyo butumariye.
Ubusoko
butorana igihugu nk'u Burundi, igihugu nk'u Rwanda iwacu kaba ari gato cyane ku buryo ushobora gukoramo economies of scale ku buryo ukora ikintu ku buryo kigira igiciro gito. Ariko nka kuriya twinjiye muri South Africa tukavuga tuti ndi Obama nagenda nayinkunga cyane iriya miryango iri kuvuka izamura amasoko ya Afrika yagira manini ku buryo bashobora gukora n'ibintu noneho bagurisha. Kuko kimwe mu bintu byazamuye Ubushinwa abantu bibagirwa nuko nabo ubwabo bifitiye internal market nini cyane. Iyo ufitiye base ugakuraho izo bariyeri ugafasha abantu izo institutions ugafasha abantu gushyiramo ukatuma n'abanyamerika bajya gukorera ahantu muri South Africa bafite abantu miliyoni 150 ibyo bakuriye bakabigurisha ntiwuzazana ya demokarasi
akagira n'imibereho myiza.
Ntacyo ne
nabasabye kuba umuperezida wa Afrika ariko mufashe no mu mwanya wa perezida Obama nta kibazo. Professor Higiromwe, ndabaha umwanya wa perezida Obama mu ruhande rw'icyangwa se n'abandi banyamerika bafite ingufu, abagize kongere n'abandi banyemari, mwe mugiye kuvugana n'abanyafrika, aba perezida n'abanyemari, ubutumwa bwihariye mwabaha rwose kugira ngo mugire muti muri iyi nama dore byo twifuza no buhe?
Ngewe ndumva hari ikibazo tutavuzeho, ni ikibazo cy'icyorezo cyasuzi ko hari programme yatangiye ku gihe cya Bush. Iyo programme ikaba yaragiriye neza abanyafrika kuko yagabanyije umuvuduko w'icyo cyorezo. N'ikibazo kirebana na malaria, njye numva kuko n'ibyo by'ubucuruzi kugira ngo bikore nuko ufite ingufu ukaba ufite n'abaturage bashobora kuvamwa abakozi. Numva ko abanyafrika baje inaha ndetse n'abanyamerika ubwabo bakifuza ko iyo programme rwose yakomeza kugira ngo mu myaka iri imbere abanyafrika bavuka ubu ngubu bashobore kuzakomeza kugira imbaraga zo gukomeza gukora kugira ngo nyine ubwo bucuruzi bushobore gutera imbere. Kuko urabona icyo cyorezo cya SIDA gihitana abantu benshi bagifite ingufu, abasore, inkumi, abize n'abatarize, abacuruzi, abo bose. Mwumva rero icyo ni ikibazo umuntu yakwifuza ko Amerika ikomeza kushoramo ubushobozi kugira ngo abanyafrika bagire ingufu zo kurwanya icyo cyorezo.
Ndabashimiye cyane Professor Jean Marie Vianney Higiro. Bwana Frank Mwine, nk'umuntu urebera ha muri Afrika, urebera no mu Burayi, izi mpande zombi, ndavuga leta zunze ubumwe za Amerika ku ruhande rumwe na Afrika ku rundi ruhande, mubona kugira ngo inyungu z'abanyafrika ziboneke hano, icyo mwabwira abanyafrika, ndavuga ubutumwa ufitiye abayobozi ba Afrika cyangwa se n'abayobozi ba leta zunze ubumwe za Amerika n'ubuhe muri make?
Angira ngo Professor Kaburanga amaze kubivuga ko Amerika na Obama nka perezida bashobora gufasha Afrika kugira ngo itere imbere, bagakora inzitizi, bagafasha za blocks ya miryango migari nka East African Community. Ariko hari n'icyo kibazo twamaze kuvuga gato, wenda kitakemutse neza, cyuko no muri East African Community urabona haracyari ibibazo, bajya gukora inama ugasanga abayobozi batatu abandi ntibaje, haracyari ikibazo cya politiki. Icyo rero cyagenda gute kugira ngo ya mategeko avuze n'amategeko, ariko amategeko amwe anayakorera amwe ntibayubahirize, ugasanga amategeko arakora mu bindi bihugu, ibindi bihugu ntabwo bikora, ugasanga haracyari izo nzitizi. Izo nzitizi ntabwo Obama ntuzazizana, ntabwo Obama azabwira abanyafurika ni njyawe yanabivuze ati yewe icyo nafasha ni iki, ni ukubereka urumuri, ariko ntabwo ari uzagenda muri uwo muntu. Mwebwe mugomba kureba ko ibintu byanyu mubyikemura. Ikibazo gikomeye cyane cyo kureba ko kuri izo nzitizi ngira ngo abanyamerika bashobora kuzajya bashingiraho n'ibindi bihugu kugira ngo babime ubwo bushobozi bwo gucuruza nabo. Ariko mu by'ukuri ubucuruzi bushingiye ku kubahana bushobora gufasha abanyafurika mu gutera imbere. ariko n'abanyafrika abayobozi bareba ko nubwo bucuruzi buzafasha cyane cyane abaturage aho gufasha abayobozi ubwabo.
Ndabashimiye Professeur Egide Karuranga Quebec muri Canada, ndabashimiye Professeur Jean-Marie Vianney Higiro muri Massachusetts, ndabashimiye cyane bwana Frank Mwinaho I Londres mu Bwongereza.
Urakoze.
Namwe kandi inshuti mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu naha dusoreje kuri mikoro hano I Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.